mmanyiwo juzi nakulinda gwe sakulaba nako ensirinde zinnuma nze ne poliisi nenywa bikinze byonkola gwe bambi tonjiwa.
Yeah.